go kini pasaga like that. Funja chaga zigo la kabati. Kuchi kuchu siku tuki fight. Mashangwa yangu bati. Nime hapa ni kupende. Malki ya mlimbwende. Na kama kuzikwa, tuzikwe wote. Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufuge kifaranga wone ukingara. Wale maoya Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka. Chumba njoka Ni kufuge kifaranga wone ukingara. Wale maoya Zaga that I like that Zaga that Kwa usukani umeka Baby ni drive mutoka Kwenye giza wa shata Bumper to bumper Kenya pakada Mtoto mkali shuja Kwenye moyo minija Inenuko naka Mzuko mepanda unanipara Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka Chumba njoka Ni kufuge kifaranga wone ukingara Wale maoya Kama nyumba shaezeka vyako nkaweka Chumba njoka Ni kufuge kifaranga wone ukingara Wale maoya Zagadaka